Bwana kukumbuke tena akupe kibali, malaika wakuzunguke, yeah. Ibada yako na ikubali. Bwana kukumbuke tena akupe kibali, malaika wakuzunguke, ibada yako na ikubali. Kwa kazi yako naomba, huduma yako Jehova, mahusiano yako yote, maisha yako Bwana Yesu. Kwa kazi yako naomba, huduma yako Jehova, mahusiano yako yote, maisha yako Bwana Yesu. Mungu akulinde, akupe amani tele, akuimarishe na wima akusimamishe. Unapomuita maombi ayasikie, ubarikiwe, ubarikiwe. Mungu akulinde, akupe amani tele, akuimarishe wima akusimamishe. Unapomuita maombi ayasikie, ubarikiwe, ubarikiwe. Mungu akulinde, akupe amani tele, akuimarishe wima akusimamishe. Unapomuita maombi ayasikie, ubarikiwe, ubarikiwe. Uendapo Bwana akuongoze, chochote uguzacho nacho kiongezeke, yeah. Urudipo Bwana akutangulie, oh, 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 oh. Familia yako wabarikiwe, na marafiki zako awainue, ndoa yako Bwana isingire, na yulimo na yue uishi maisha marefue. Kila uendapo Roho akuongoze, mipango yako akupangie. Tumie na utukufu wote umrudie, mapenzi yake hayatii.